kumuacha siwezi, 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 siwezi.
Akanifanyia ushenzi, 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 ushenzi. Nikachukia mapenzi, mapenzi. Leo kanza kunita bebe,
ananita bebe.
Ili ananiona mikwege,
ananiona mwege.
Anajilegeza lege, anataka tena mshete.
Fumbo za kongoro, 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 fumbo za kongoro, 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 kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi, wanini,
wanini, wanini, wanini mimi, wanini,
wanini, wanini, wanini mimi, wanini.
Kongoro, 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 fuku za kongoro, 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 kongoro.
Basi,
ndio basi tena.
Haunipati,
haunipati tena.
Oh, ndio basi,
ndio basi tena.
Haunipati,
haunipati tena.
Na ukoko kujitumisha meseni, na ukoko kunitaita baby. Na ukoko kujitumisha meseni, aiko
kanza kunita bebe,
ananita bebe.
Ili ananiona mikwege,
ananiona mwege.
Anajilegeza lege, anataka tena mshedege.
Fuku za kongoro, 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 kongoro. Fuku za kongoro, 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 kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi, wanini,
wanini, wanini, wanini mimi, wanini,
wanini, wanini, wanini mimi, wanini,
wanini, wanini, wanini mimi, wanini.
Fuku za kongoro, 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 kongoro. Fuku za kongoro, 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 kongoro.
Comic Slicer.